Ah, yeah, yeah. Abuda is back again now. Yeah, yeah. Patrick's in a mini pro. Obominga.
It's a mini on the
beach. It began like a joke. And no one knows serious. Kati yangu mimi na ye. Tumekuma hapa moja. Biko kuduse wenangoja. Kona mwisho yangu na ye. Nilimuchuku wami kama dada. Kumeana nyone future husbandi wake. Nilipo mwita sister liniona. Akasema even though waka atake. Ananita dadio, ananita sherio. Ananita hani kila anaponiona. Ananita boyfriend, ananita husband. Doma nanasema Obominga bebe. Sana we mtoto, tekni kwa baba yako, nione familia yako. Tupange namna tutapata wetu watoto. Unani kill, kill, kill with your love. No mana na kuita number one super girl. You are the best of the rest, one in my heart. And that's why you make me sing Obominga bebe. Akasema even though waka atake. Ananita dadio, ananita sherio. Ananita hani kila anaponiona. Ananita boyfriend, ananita husband. Doma nanasema
Music.